Mateo ichipandwa chalenga pabula. Kabiri apateme mubwato. Aya bukire kwishiria nokufika kumushi kumwabo. Kabiri mona baletele kuli wene uwali nobulebe. Uwalali kwipa musengere. Na Yesu pakumune kitetekelo chabo atire kuwali nobulebe.
We mwana teka omutima. Ime mbushove na shilekelelwa.
Kabiri mona bamo bamuri bakalemba bayisoze shiyabene abati
uyu muntu nabonta.
Nawe Yesu pakwishiba matontonkanyo yabo atire kuri bene
chinshi mule tontonkan shishefi abu bibi umitima yenu icha yangu kachinshi ukutila na shilekelelwe membushove na pamo ukutila imaenda lelo kukuleka mwishi byo kuti umwana wa muntu alina makapanwe sonde aya kulekelele membu
ero ati leko wali nobulebe
ima sendom sengele ove kabiye na kunganda yove
nao ali mine aile na kunganda yakwe lelo amabumba pakumona yaiketwa mwenso nokuchindikalesa uwapela amakaya befi kubantu. Kabiri Yesu ilio aleya pakufuma kulia amweni omuntu waini kwa Mateo na ikala apa kusangwile mitulo. Kabiri atire kuli wene
mkonka
nao alimine ala mkonka. Kabiri Yesu ilio akueme kukulia munganda mona abasangusha bengi na babembu baleisa bala kuwamina pamona Yesu na basambi bakwe na bafarise ile bamwene batile kubasambi bakwe
chinshi choka sambilisha wenu alelira pamona basangushi na babembu.
Na Yesu pakumvwa atire kuli bene
abatuntulu tabaka bilanganga iyo kano abaluele lelo kabiyeni musambilile umwe chichalola ndefwayo luse telamboyo pantu nshaisa kukuita abalungami kano ababembu.
Liene abasambi bakwa Yohani baisako abati
chinshi icho ifwe na abafarise turekere okulya eringi ilo abasambi benu tabareka okulya.
Yesu atire kuli bene
bushaba na baume bamwashibwinga bengalosha inshita shibwinga ali pamo nabo lelo enshi kushikesa ilyo shibwinga akasendwa pali bene biene bakale kokulya takuli uwili kechi la chansa luipya pacha kufwala chikote bantu icha kuchilika po chile pulako icha kufwale chikote ne chipunda chila becha chilapo kabili abantu tabetila mwangashu wa chitoto munyambishi kote. Lelonga vachitefi nishinyambi shale puka no mwangashu wa itika. Nenyambi shao naika. Lelo betila mwangashu wa chitoto munyambishi pia na fionse fibili filasungwa.
Ido alela ndififintu kuli bene moneni. Kateka wa sinagoge aishilemu ala mutotela ati.
Mwana wandi mwana kashi afa nombaline lelo mwise mubike iminwe yenu pali wene nokuleka abe no mweo.
Awo Yesu alimine amukonka na basambi bakwe. Kabiri mona mwana kashi uwalwalo kufuma mulopa imyaka 12 aishire pandu mayakwe nokukumia kumukomo wela aliakwe pantu mumutima atile
ngana kumyafe kuila aliakwe na alapo shua.
Lelo Yesu ali aluike na pakumumona atile.
Teko mtima we mwana. Ichitetekelo chove na chikuposha.
Hawe umwana kashi apolele ukutula panchitaili ya ine. Kabili Yesu pakuingira munganda ya kwa kateka. Nokumona abalishi efimpeta. Nebumba lile kafye chongo atile.
Fumeni pantu mkashana tafuile lelwa lelio tulo
nabo bali musekere lelo ilintu ibumba lyafumishiwe alingile nokumika tokuboko no mukashana alimine no lulumbirwa ichirwa kumene mumpanga lya yonse kabiri Yesu pakupita ukufuma kulia impovu shibiri shali mukonkele shale bilikisha ashiti
tuveleleni unuse mwe mwana Davidi tuveleleni unuse mwe mwana Davidi
awe ili waingire munganda impovu shaishire kuli wene na Yesu atire kuli shene
ushemulete tekelo kuti ndi na maka ya kuchitechi
shamwe bashiti
mweshukulu
liene akumishipa menzo ya shiko ati
umwabele chitetekelo chenu emo chibele kuli imwe
na menzo ya shiko yali shibuirwe kabidi Yesu abakonkomeshe ati
moneni mwileka muntu na nguumu achishive
lelo bene bali fumine nokwana nyomulandu muchalo chiri ya chonse kabiri ilio bene balefuma mona kuli wene kwa letero umuntu chibulu walini ichiwa ilio ichiwa chafumiwe chibulu alisosele na mabumba yalisungwike ayati
tachava lile achimoneka muli Israeli ichavefi
lelo abafarise batire
nikumaka yako akateka wafiwa ekwafumishe fiwa
kabiri Yesu aenda wike mumishionse ikalamba ne inona ale sambirisha mu masinagoge yavo ale bila nembira nsuma iyabufumu nokuposho udwele bonse nokuna ukakonse lelo pakumona amabumba abe katirwe nkumbu pakuti bali abalulunkaniwa kabiri abapaswa ngempanga ishabula kachema Eru atire kubasambi bakwe
ukulobolola kwena kukalamba lelo aba bomfi naba chepa echo lombe ni umwine wa kulobolola kukuleka atume aba bomfi mukulobolola kwakwe kwa.